Download music at nyasavibes.com.
Hey, 65 I say. Hey, man I change. Naki boy. Yeah. 65, let's go.
Baby, liyamendi kwa tupu. Kavoteka, maluzi ya matipweteka. Olompeke sano, na juma nitakulepela. Sininga kwanise, kukugulila zotula. Mkoma nene shua, baby. Soza tuwa, baby. Nisa esesa, ukupanga ukalebe wanga.
I think you know, nime okanika. Mokanika momwemo, lupemba uzindi. And I hope you know, nine ofutika, mofutika momwemo, lupemba usindi konda.
Ndizikuona bena ndizita kuma kuyangana uli ndulo ukugona yine mutema mukumazifusa kuti ndikanga ka pangolin katundo so wakanga ka ndisaname nane mabwikine sanga ndiyangapo ndovuta ngatene chapo ndipange kukhala wako kuti popita chitsogodo ndisakale ndi mavuto you know so chitika ndizambili pano padziko chinthu chinaso mapeza danga sakhala wokwanira sindi malimba zeni zeni mokuti bena ndimapelewela ndikukupempha dale usadzanditawe mulungu ndabena dziwa zose demwini wantawe. Chikondi changa ndicho sanama chilibe boza chilibe nchedera chilibe season chilibe zokutika bena zafuta ndikusie chakona nonjina yathu ili clear dear tandipa senza jalako ndikugwire.
I think you know nine organika mokanika momwemo lupemba uzindikonda. And I hope you know nine ofutika mofutika momwemo lupemba uzindikonda.
Katikati mwa mavuto, design the belly mozi nawe. I'm gonna fight all the battles, kufuni tisa ndekarebe nawe. Baby are you happy, kapena ashu back off, no no no. Muntendele mu mavuto, tika tafika ponza kalabe momo. Sindingalo wete ngale, singa kare wongo longesa. Siza choka don't worry.
I think you know, nine organika, mokanika momwemo, lupemba uzindi konda. And I hope you know, nine ofutika, mofutika momwemo, lupemba uzindi konda.
City Records.